Blog Talk Radio.
Numukamba tutamari zimi sakura ndirwa misari userekana nyijimba. Numuhungu wa Rensi Huriro Nyarwanda. Mbambura Imana mbyutse ubukombe. Ni impamo y'Imana ndabarahira.
Abanyarwanda kazi n'inshuti za radio itabuka turabashubuje kuri mugoroba w'itariki ya 10 z'ukwa 10 2022 ni kabagenzi Eduardi wategura ikiganiro cy'imibereho y'abaturage akanakibagezaho ndabashubuje mwese ndabanza gushimira Serge na Chantal badufasha kubanza w'ibyuma nshimire abanyarwanda bose badukurikiye bakunda ibiganiro byacu bakunda radio itahuka bakunda n'ihuro nyarwanda bose turabashubuje abayoboke bacu n'ihuro nyarwanda aho bari hose ku isi n'abandi bose baharanira impinduka bose turabashubuje mbere utangiye ikiganiro cyacu rero reka mbahe uwo dufatanye ikiganiro uyu munsi ni Jean Pierre Mushimiye nawe abanze abasuhuze tubone gutangira Jean Pierre Mushimiye wabo twumva
ndabumva Edouard namwe muranyumva
wi turakumva wafata akanya ugasuhuza batwumva no tukabona gutangira ikiganiro cyacu
ya urakoze cyane reka mbanze ngushimire wowe utegura iki kiganiro kandi nagusuhuze nsuhuze Serge na Chantal nabo bari ku buhanga bw'ibyuma nsuhuze abasangira ngendo bose bihuriye Nyarwanda abakunzi ba radio itahuka muri rusange abo dufatanyije muri urugamba rw'impinduka n'abandi n'abanyarwanda bose muri rusange ubwo ngubwo urakoze kubagira ikiganiro cyiza
urakoze cyane rero kuri uyu mugoroba rero w'itariki ya 10 z'ukwa 10 2022 tubafite ikiganiro kiri bugirwe n'ingingo enye turabanza turebe aho Kagame perezida wa Zimbabwe avuga ko Kagame ngo yamufashije kubona ngo miliyoni 800 z'amadolari yo gukwirakwiza amashanyarazi muri Zimbabwe ndetse ngo uwo mushinga ngo uzatangira ko Kagame ahageze muri Zimbabwe kujya kuwutangiza kubera ko wari wabafashije kubona ayo mafaranga turebe turibaza ukuntu Kagame yagiye kubona izo nguzanyo nako abo abantu muri Zimbabwe yaboneye amafaranga yo gukora iyo mishinga kandi nawe afite imishinga myinshi yabuze umuguriza turabyibazaho rero n'ingingo tubuganireho ni n'ahantu bavuga ko Kagame ngo asigaye afite business ngo business igezweho ubungubu ngo niyo gucuruza abasirikare nasomye muri Medium ariko ni inkuru dutuye tuzi ariko turabwira ikirimo ibintu byerekana ko Kagame ngo ubungubu ubucuruzi bugezweho bwa Kagame ni ugucuruza abasirikare abana b'abandi bari mu gisirikare cy'u Rwanda indi ngingo turi buganireho ni naho n'amagambo ya ministre wa finance Uzziye Ndagijimana hari amagambo asa naho ari meza yavuze avuga ati abaturage ati ibiciro byaratumbagiye atari ko amafaranga abantu binjiza ntabwo yigeze yiyongera atubwo rero nabagira inama yo kugira gute kugabanya ibiribwa ibiribwa kugabanya nyine ingano y'ibiribwa batuye bagura kuko ntabwo babivamo cyangwa se uziha kugura gukomeza kugura ibiribwa nk'ibyo yari atuwagura icyo gihe bizamushyira mu myenda aya ni amagambo akomeye cyane turayasesengura turebe muri rusange iyo uyumvise wumva ari amagambo meza ari inama nziza abwira abanyarwanda ariko harimo nk'umuntu w'umutegetsi uhagarariye leta y'u Rwanda harimo ibintu byinshi umuntu yakwibaza kuri aya magambo ya ministre wa finance Uzziye Ndagijimana indi ngingo turi buganireho ni ahantu u Rwanda ruvuga ko ngo ngo abantu ngo bari azira mu zavuye muri Libya zero ku Rwanda ngo mu nkambi ya gashora ngo 50% ngo babonye ibihugu bizaza ngo zabonye ibihugu bizazakira ahangaha rero bitera ikibazo iyo aba impunzi za ziri mu Rwanda zidashaka kuguma noneho bwuka bushaka no kuzana izindi zivuye Burayi kandi deja izo ufite nazo zitifuza kuguma mu Rwanda ni ikibazo tureba iyo nkuru ku mwanya wa kane ku mwanya wa mbere mwabonye inkuru inyingo yacu ya mbere mwabonye inkuru ivuga ko ngo perezida wa Zimbabwe ngo ashimira cyane perezida Kagame kubera ko ngo yamufashije kubona wenda ari inguzanyo cyangwa se ngo miliyoni 180 z'amadolari ngo zo gukwirakwiza amashanyarazi muri Zimbabwe ati Kagame rwose ni umuntu ukomeye cyane ati ngo yabinyujije mu nshuti ze kugira ngo aya mafaranga aboneke ngo yabinyujije mu nshuti ze niko uwo mugabo abivuga ati amafaranga turayabona ati rwose mu Rwanda ahantu heza kibafasha abaturage bose gutera imbere uwo mu perezida wa Zimbabwe ntanazi ibibazo biri mu Rwanda uko biteye ntazi kuvuga ubukene bwiyongera haba ari mu bukene bukabije biyongera umwaka kundi abantu bari mu bukene bukabije bagenda biyongera we akagenda ati mu Rwanda rwose ibintu bimeze neza cyane ati ndetse uwo mushinga wo gukwirakwiza amashanyarazi atuzatangira ari uko Kagame ahageze kuko niwe wadufashije kubona izo miliyoni 180 z'amadolari ikibazo rero ahangaha ahantu kiri muzi neza ko hari inkuru yasohotse itariki ubwo ntabwo nyibuka neza ariko inkuru ivuga ko kandi inkuru yaryari ni inkuru yo muri ivuga ko ngo REG ngo nayo ubwayo ikeneye ngo REG ni inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 8 z'ukwa 9 2022 inkuru yavugaga ko ngo REG ikeneye REG ikigo gikwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ngo gikeneye miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda ubu ni miliyoni 600 z'amadolari kugira ngo kibashe guha amashanyarazi mu Rwanda abantu batarayabona murumva ko ayo mafaranga barayabuze ubwo Kagame yarayabuze ko REG ni ikigo cya leta cyabuze miliyoni 600 z'amadolari kugira ngo gihe abaturage amashanyarazi abatarayabona none Kagame ayo mafaranga kuki yagiye gufasha Zimbabwe kubona inguzanyo za miliyoni 500 zo gukwirakwiza amashanyarazi kandi yarabuze nawe ubwe w'umuha miliyoni 600 z'amadolari yo gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ahango ni ikibazo umuntu yakwibaza ikindi muzi ko hari imishinga myinshi ikomeye u Rwanda rwaburiye inguzanyo nk'umushinga wa gari ya moshi muzi neza ko n'imibare nyibuka neza muzi ko ari miliyari imwe na miliyoni 350 ngire ngo n'imibare nyibuka neza bavuga ati tronso cyangwa se agace u Rwanda kagomba gukora wo kuva muri Tanzania kugera hariya mu Rwanda bisaba ko u Rwanda rubona umuntu uruguriza miliyari imwe y'amadolari na miliyoni 250 umuntu aho hantu baramubuze umuntu uyebaguriza ndetse nawe nababwira ko hari igihe abafunksiyoneri bakuru wenda bo mu bya transport z'imbizi hagati y'u Rwanda na Zimbabwe na Tanzania bigeze guhura noneho bakavuga ko ngo uya mushinga wo kugara ya moshi wabuze umuntu w'ufinansi ati ni ikibazo twabuze umuntu w'ufinansi umva Kagame yabuze umuntu umuha inguzanyo zo kugira ngo abe yabasha gushyira mu bikorwa uriya mushinga wa gari ya moshi ariko arimo gufasha Zimbabwe kubona inguzanyo za miliyoni 800 ahangaha nacyo ni ikibazo muribuka biriya bibazo bya kiriya kibuga cya Bugesera yahuze umuntu umuha amafaranga ngo we ubwe ayo yakikorera akirangiza cyaheze aho ngaho urumva ibyo nabyo ni ikindi kibazo none arimo kujya kuvuga ngo yabonye umuntu uguriza amafaranga Zimbabwe kandi we yarabuze uyamuguriza ubwe nawe afite imishinga yaburiye inguzanyo yabuze umuha inguzanyo kandi imishinga ikomeye umva rero ahangaha ikibazo umuntu yakwibaza cyangwa se wenda Zimbabwe iyo ishobora kubona uyiguriza kubera ko wenda ibasha kwishyura wenda ni ikibazo wenda babona ko batamuguriza Kagame kubera ko wenda atabasha kwishyura aho ngaho ni ikibazo umuntu yakwibaza ikindi hari Kagame bakunda kumwita umukomisiyoneri urumva ko niba yagiye gukora business nka ziriya yaragiye kuba umuhuza hagati y'abantu batanga inguzanyo na Zimbabwe cyangwa se perezida wa Zimbabwe kandi bigashyira bigacamo izo nguzanyo zikaboneka ubwo nk'uko tumuzi ntajya akorera ubusa ubwo nuvuga ko yavanye imaye ubwo baba ndi bamwita umukomisiyoneri kuko nibyo ni akazi ke akora ibyo byose ntabwo kutubwira ko yabugiye yabashije kugotora ikibazo cy'inguzanyo abona umuntu uguriza Zimbabwe kandi ubwo yari afite imishinga yabuze umuguriza umuguriza kugira ngo iyo mishinga irangire cyane cyane uriya wagariya moshi ikibuga cya Bugesera n'indi ntabwo ntabwo byumvikana gusa ikintu kiza Zimbabwe yakoze ni uko yatumiye Kagame yamutumiye iwe ubwo bagiye kongera kujya kuri high table nuko akunda high table ayongera agaragare kubera ko nk'uko mubibona mu minsi ishize hari ahantu twajyaga tumubona kenshi yaje Burayi yaje muri Amerika ndetse akaza n'igihe bitari ngombwa akaza kenshi kugira ngo indege ikorera amafaranga menshi none ubu ngubu nta kiza ahubwo umudamu we niwe dusigaye tubona kenshi tumubona bihugu bya Scandinavia tumubona muri Amerika mu masengesho ngaho yagiye mu bibazo muri za Dubai niwe tubona ahantu hose mbega ahantu hose Kagame ajya ajya ubu nta kijyayo ahubwo asigaye asa naho ahagararirwa n'umudamu icyo ni ikindi kibazo wenda umuntu yakwibaza uriya mudamu niba agenda ku mafaranga ya leta afite uruhare muri leta eske leta imutanga amafaranga ari ngombwa ibyo byose ni uvuga ko uriya mugabo Kagame ntakitembera ikibazo afite ni ikihe gituma atakizerera kurumva ko yagize aho ajya ni ukugenda akajya Zimbabwe aho ngaho Bagizimana bakamutumira akajya muri Kenya aho hafi ariko ahandi yamenyereye kujya kenshi Burayi muri Amerika ntabwo akijyayo ntabwo akiza agomba kuba afite ikibazo runaka gituma atakiyizira ahubwo atuma umudamu ikindi kintu umuntu yabona muri urugendo rwo kuvuga ngo agiye muri Zimbabwe ni ariya makimbirane afitanye na Congo na Tshisekedi murabona ko ejo bundi nabonye ibinyamakuru byo mu Rwanda byandika bivuga ngo Zimbabwe irashaka gufasha Tshisekedi nako Zambia irasa naho ishaka kuba yafasha Tshisekedi kurwanya M23 bibabaje nkaho M23 ari u Rwanda so ngubundi M23 ni bavuga ko ntaho bahuriye nayo ariko kuko navuga ngo Zambia ngo babajwe nko Zambia igiye gufasha ngo Tshisekedi kurwanya M23 bikaba babaza nkaho hari aho bahuriye na M23 ubwo ariko ndigiza nkana nanjye urumva ko hangwa ni ikibazo noneho rero ko bireba ibihugu byose muri SADC wenda Kagame yaba afite gahunda yo kuba yajya muri icyo byo bihugu bimwe na bimwe kugira ngo wenda SADC yicemo ibice ibihugu byose wenda bitazabogamira kuri Congo bikagaba igitero kuri M23 cyangwa se no ku Rwanda nk'uko bamwe babitekereza none akaba nyine arimo kugenda yegereza ibihugu na bimwe byo muri SADC muri urwo rwego nyine rwo kugira ngo gucamo ibice nyine ibihugu bya SADC wenda nayo yaba ari gahunda yo kugira ngo wenda Zimbabwe nayo itazabogamira kuri Congo ya Tshisekedi muri ariya makimbiranye bafitanye n'u Rwanda na M23 ni ibibazo umuntu yagumya gutekereza gusa ngiyewe kira kintu cyanguyemo cyo kuvuga ngo Kagame yashakiye inguzanyo yafashije Zimbabwe kubona inguzanyo nawe ubwe afite imishinga myinshi cyane yaheze aho ngaho imaze imyaka n'imyaka nayindi yarabuze umuguriza reka ndekere aho ngaho Jean Pierre Jamoni ryawe
urakoze Edouard muri kunyumva
urakumva
ya urakoze cyane ariko nge ndumva ibintu perezida w'u Rwanda arimo akora ntago bitangaje ahubwo birashimishije cyane nyine byatera abantu ku courage yo kuvuga ati mukaze mwendo donc bakomeza urugendo rwo gukura hirya ngoma kuko njye mbona turi mu nzira nziza kuba yarihuje na Zimbabwe donc akaba iyi nkuru ivuga ibyerekeranye n'uburyo we arimo yihuza na Zimbabwe muzi ko situation muri Zimbabwe abantu bose baracyayibuka ntabwo yabaye kera kandi mu by'ukuri urebye ukuntu perezida Mugabe nawe yize mu bihugu bya mu Bwongereza bamushyira arwanira demokarasi yayigeraho aza guhinduka nyuma none haratangira shwana na leta yo mu Bwongereza pe rwose birahinduka bigaragara ko ari ikibazo kugira ngo bakompere nawe none rero na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni nk'uko mubizi mu by'ukuri aba bantu bamufashe mu mugongo cyane imyaka yose yagiye akora yenda we ntiyahinze ariko ajya avuga ko yagiye kwiga muri Amerika n'ubwo nyine ari wowe ubivuga ariko ubona ukuntu nyine iyo relation ye iri connecte cyane no muri Zimbabwe turakibuka uburyo president Mugabe yavuyeho nawe nyine ibintu byari byarazambye ibiciro by'ibiribwa bigeze kure abaturage nta amafaranga yarataye agaciro ariko amaherezo yaje kuvaho abanyezimbabwe na n'ubu baracyari mu bibazo ntibaranabikira neza nayo mpamvu wenda bashobora kumwiyambaza kuko nta wamenya niba nabishobora ariko situasiyo ye niyo mu Rwanda bijya gusa rwose abantu ahubwo bavuga bati bigire kuraje kubera yuko hari relation bifitanye ubwo ngubwo yaje kuvaho n'icyo kintu waruvuze cy'umudamu wa Kagame ukuntu agenda ashakisha hirya no hino mwibwe ko buriya na Mugabe ubwo Mugabe yarabonye atagishoboye rwose bamwegejeyo nawe umugore we yashatse nk'uzamura ijwi ngo abe yasimbura umugabo we ibyo byarabaye ariko ntibyamukundiye kuko ntibyari bushoboke yenda wasanga nyine niyo mpamvu uri kompara izo situasiyo z'ubutegetsi bwa Mugabe uburyo bwavuyeho n'ubwa Kagame akaba ari inzira ari imwe ubwo rero kuba wa Mugani bahuza ibintu gutyo ariko situasiyo nazo zabo zishobora kuba zigaragara ko zijya kumera kimwe ntago ari igitangaza uko twari tumuzi ntago uriya perezida w'u Rwanda ariko akimeze ndibuka hari n'ikintu nanone yigeze gusezeranya ngo mbere y'uko iriya nama ya Chogam iba muribuka isibira ubwa mbere kubera COVID hari nkuri ivuga yuko ngo azavuganira Zimbabwe ngo bakongera bakayemerera muri Commonwealth ibyo byavugaga yuko ngo mu Rwanda ngo nihabereye nyine ngo mu byo bazakora u Rwanda ruzakora ku buryo Zimbabwe nyine bakongera kuyakira nk'uko yahoze kera ugasanga bashaka kwiyegereza nyine kujya muri politiki ya Zimbabwe cyane ariko mu by'ukuri izo relation zose zigiye zihurira ngira ngo zireka abanyarwanda aho FPR perezida w'u Rwanda ageze na FPR ye itagishobora guhaza abantu n'uwo muriro ntago ishoboye guhaza umuriro w'amashanyarazi ahubwo ntibinayishishikaje njye ntekereza ko bitanayishishikaje guha abanyarwanda umuriro ahubwo akajya muri diro nk'izo akaba nk'umukomisiyoneri nk'uko wari ubivuze noneho bakamwihera ye ashyira ku mufuka ibyo abanyarwanda babona uwo muriro batawubona ntacyo bimubwiye ariko we akibonera iyo amafaranga y'ubukomisiyoneri akayashyira ku mufuka mu gihe yenda ahandi yari kubona umuriro bari kumwoburija gushyira umuriro mu ntuza mu baturage nk'uko uba ukenewe ariko abingibi ni ku mufuka we aha rero bikwereka ko ibintu bigezeho bikomeye ntawe bishidikanya ibintu byarahindutse ntago amazi akiri ya yandi ariko abanyarwanda muri rusange dukwiye gukaza nyine umurego kubera ko nubwo ndi kubivuga ko situasiyo zisa ariko ntago aragera ntago aravaho aracyarya imisoro y'abaturage aracyapfusha ubusa amafaranga y'igihugu aracyayabika cyangwa se anayahisha nk'uko nguko ibintu rero bigezeho biba byiza yego ariko nanone biracyakeneye ingufu ntago byari igitangaza yuko nyine iyo nzira Zimbabwe yanyuzemo n'abari mari ari yategura ariko birasaba nyine gukomeza abantu bose bahagurutse bagahaguruka batizigamye baba bari hanze baba bari mu gihugu natwe twese muri rusange tugasunika uyu muntu akavaho nta kintu ashobora kunegosiya kiteza igihugu imbere kandi nanone Edouard Nasoza turi twibuke ko ibintu byo kujya muri Zimbabwe rimwe na rimwe aba ari kugira ngo yigaragaze uribuka aya magambo yajyaga avugira kuri Peter Nkurunziza wo mu Burundi avuga ngo umuntu utagaragara ngo ayobora igihugu ate nk'iyo amaze kabiri atavugwa cyangwa nta hantu agaragaye hariya atekereza yuko ibyo yavugiraga kuri Pierre Nkurunziza nyine nawe aribyo biri kumubaho noneho ugasanga ajya nk'umuntu nk'utwo ngutwo ko kugira ngo agaragara ahantu yenda niyo haba hatazwi niyo haba hazwi ariko agashyira ku rubuga rwe bashyira ku rubuga rw'urugwiro cyangwa rwe kugira ngo abantu bamenye ko ahari nyine atishishe ariko mu by'ukuri icyo gihe iyo abivugiraga kuri Nkurunziza abaga ari mu baturage be abasura ajya gusarura imyaka aganira nabo undi we aba yibereyemo ibyo bintu bumeze nka diro z'ubwesikoro utazi niba zishobora kugira icyo zivamo utazi icyo ziri bumarira abaturage urumva ahantu bitandukaniye ubwo rero agakora ku buryo agaragara ariko ahantu abantu bakumva yuko ngo ahari ubwira bishize kuri za twita cyangwa handi hose abantu bavuga bati president wacu arahari president wacu arahari ariko ya magambo yavuga ko atabone ko Pierre Nkurunziza ataboneka yabaye recorded rero undi nawe akabagerageza kugira ngo ayerekane ko hari aho hari icyo ari gukora ariko mu by'ukuri ntacyo ugasanga rero n'ibinyamakuru yaba igihe yaba biriya binyamakuru byabo bindi byose biramwandika nk'aha hari ariko mu by'ukuri ibyo yavugaga kuyobora udahari nyine ntabwo ushobora kuyobora igihugu wihishe niba agaragara akagaragara mu bintu bidafututse ntagaragare n'umwe w'abaturage ntabahumurize ntavuga ijambo rihumuriza abaturage urumva ko mu by'ukuri bidashoboka ko umuntu yategeka ibyo yavugaga rero byari ukuri ntabwo wayobora abaturage wihishe niba agerageza no kwigaragaza arigaragaza mu buryo butari bwo ubwo rero abantu bose bahagurukiye impinduka ntibacike intege ndizera yuko turi mu ba mbere uru rugamba tugomba kurugwana kugeza turutsinze Edouard numva ari aho nagarukira rwose nakoze
urakoze cyane mushimiye hari ahantu bwose Zimbabwe hari ibyo ihuza n'u Rwanda nanjye na nk'urugero nabaha ni ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye u Rwanda na Zimbabwe biri mu bihugu icumi bya mbere ku isi birimo ibiribwa bihenda cyangwa se ibiribwa byatumbagiye kurusha ahandi hose ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye kurusha ahandi hose ku isi ibihugu icumi bya mbere Zimbabwe n'u Rwanda birimo Zimbabwe ni iya mbere bavuga ko ibiciro by'ibiribwa byatumbagiyeho 240 ku ijana no 353 ku ijana noneho Libani numva ari 200 Venezuela ijana 331 ku ijana donc Libani 240 ku ijana Venezuela ijana 331 ku ijana Sri Lanka 191 ku ijana Turukiya 190 ku ijana Iran 81 ku ijana Argentine 36% ku ijana Moldavia 38% ku ijana Ethiopia 36% ku ijana Rwanda 34% ku ijana ni mibare ya banki y'isi umure ko Rwanda na Zimbabwe bari muri yo club y'ibihugu icumi bya mbere ku isi ibiribwa ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye ku sandi hose naho ngabahiro none katuye ku ngingo yacu ya kabiri iyo ngingo nasomye kuri Medium aho Himbara yandika ngire ngo ahantu bavuga ko ariko ni inkuru tube tuzi bavuga ko igicuruzwa kigezeho mu Rwanda igicuruzwa cya Kagame ntabwo ari icyayi sikahu ntabwo ari gasegereti si zahabu ntibigikunda ibya zahabu abashwaniye na Congo ubu noneho igicuruzwa cya mbere mu Rwanda igicuruzwa cya mbere ni abasirikare nibo ubu nicyo gicuruzwa kigezweho bavuga ko iyo nkuru yavuga ko Kagame aho bakeneye abasirikare arabohereza batanga urugero muri Santraf aho yoherereje abasirikare uriya Tuadera none ngo Santrafrika yahaye u Rwanda hegitari 75,000 bakavuga ko izo hegitari 70,000 ngo iya Crystal Ventures ni Kagame kubera ko Crystal Ventures ni ya Kagame amafaranga yose ya FPR ni ya Kagame ngo iriya inyange icuruza amata n'imitobe n'iki byose ngo bazayikora mu gutunganya mu gutunganyiriza muri Santrafrika ibikomoka ku bworozi n'ubuhinzi ikindi bavuga baravuga bati aho nyine iyo nkuru ikavuga ko aho Kagame yoreje abasirikare avanayo amafaranga ku giti cye kandi na Crystal Ventures igahita ihabona amasoko ugumba muri Santrafrika Crystal Ventures iriya inyange yo muri Crystal Ventures ibonye isoko muri Santrafrika nako muri Mozambique nako ngo Crystal Ventures ibona imoyo amasoko menshi kandi bakavuga ko ngo hariya muri Mozambique aho Kagame yohereje abasirikare 1,000 nta muntu abajije niko ko yafashe twabyutse mu kintu tukumva ngo abasirikare bagezeyo nta nteko nta sena ntaki nta muntu wigeze abibaza abyakira uburenganzira aterura abasirikare nk'uterura amasahani ye donc baravuga ko muri Mozambique ngo tutari yaba yarasezereje Kagame ko izamuha miliyoni 500 z'amadolari kugeza muri 2023 urumva ko ayo mafaranga ni ibintu n'amafaranga abona rwihishwa kubera ko ariya amasezerano yakozwe rwihishwa ntabwo ari hagati y'ibihugu byombi ni Kagame n'abo bacuruzi n'abo n'ayo masosiyete n'abo baperezida bandi amafaranga bamuha ntayo ku giti cye ntabwo ruvuga ngo azazajye muri leta nubwo abasirikare aba yohereje ni abana b'igihugu n'abana b'abaturage n'abasirikare ba leta ntabwo ari abasirikare be ariko abakoresha nk'aho ari ibikoresho bye nyine ari property bikwa ari ari cyo donc ashobora gucuruza aka gatiza ibiye aka tiza cyangwa uko ashaka abasirikare nkawe ari ibintu bye kwa ibikoresho byo urumva ko ni iki kibazo kandi bari abasirikare n'abigihugu n'abana ba rubanda iyo bapfuye ababyeyi babo barababara ariko we abakoresha mu nyungu se murabyumva neza aho agiye hose ababonamo inyungu amadolari ishyano ryose Crystal Ventures iriya amasosiyete ya FPR bakabonamo inyungu bakabona amasoko ariko bacuruza abandi bacuruza abana b'abanyarwanda abasirikare abana ba rubanda abasirikare b'igihugu ntabwo bacuruza ibintu byabo muri rusange kandi nta n'ubwo binemewe ibyo akora yo kuba yafata abasirikare b'igihugu akabohereza aho ashaka ntawimuhereye uburenganzira bya bintu nta n'ubundi rwego rwo mu gihugu rumuhereye uburenganzira ariko ngo kwerekana ko banose basuzugura abasirikare bafata nk'aho ari kuko yari inkweto zawe cyangwa karavati yawe cyangwa se sepa igikoresho cyawe kwa cyawe bwite ushobora gutiza umuntu icyo uko ubishaka kwa urumva donc ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane kindi baba nuko ngo bene y'ubu cya bene nacyo cyamaze cyaretaye mu gutwi kimenya yuko iyo udashaka ko abasirikare bawe bagwa ku rugamba muri ziriya ntambara urwana na bariya bayisilamu b'intagondwa bamenye ko hari ahantu ushobora kujya kugura abasirikare upfa kuzana amafaranga gusa ubundi ukagura abasirikare bakaza kujya ku rugamba bakakurwanirira bakakubera ibitambo abasirikare bawe ntibapfe abo u Rwanda akaba aribo bapfa kubera ko ni isoko ryo kugurisha abasirikare bose barabimenye ushaka abasirikare wese upfa kuba ufite amafaranga ni ukugenda bakagukodesha abo ushaka ukagera kuti Kagame bapfa kumuha inoti akaguha abo ushaka ubundi ukagenda ugakoresha icyo ushaka wohereza mu mazi wohereza hehe mu ntambara amaraso y'abakamenika bapfa kubera ibitambo abasirikare bawe gusa rero ibyo ni ibintu bizwi na buri wese bose barabimenye ufite ikibazo wese ni ukujya gushaka Kagame ndashaka nanjye gukodesha abasirikare uriya mabangahe ndaguha amafaranga yawe bagaciririkanye nkungura itungo ku isoko urumva donko nuko bimeze ni ibintu biteye agahinda kubera ko bariya abasirikare n'abana n'abavandimwe bacu n'abana b'abanyarwanda nabo bakeneye kubaho bagakorera igihugu bagahembwa bakatuma imiryango yabo bakabyara bagatera imbere ntabwo bakeneye kujya kumena amaraso yabo aho hose babohereza babakodesha nk'ukodesha k'umuntu akodesha imodoka k'umuntu akodesha tingatinga ni ibintu bitumvikana rwose urumva ariko aha ngaha murabona ko nyine ikibazo ni uko nk'uko giteye gusa uko arezime bimaze kumenyekana yuko Kagame akodesha abasirikare abagurisha ni ukuzana amafaranga nk'ujya kugura itungo ku isoko ukaza ukamuhereza ukabajyana aho ushaka ubona n'ibihugu bya kure bisigaye biza gufata abasirikare mu Rwanda urumva ibyo bintu tudafite n'aho duhuriye n'aho duhana imbibi urumva ko icyo kintu ubucuruzi bw'abasirikare ko Kagame akodesha abasirikare uko bagurisha uko agira gute yo bose basigaye babizi niba buri wese asigaye aza gufata abasirikare ukeneye abantu bo gupfa udashaka gupfusha abasirikare bawe buri wese ni kujya gufata abasirikare mu Rwanda no kuzana amadolari ukayahereza Kagame akatera iposhi ubundi akaguhereza ukagenda ni ibintu biteye ubwoba rero ni ibintu biteye agahinda rwose reka ndekere aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe
murakoze cyane Edouard uretse ko ibintu biranababaje cyane mu by'ukuri urabona twahereye kera twibaza impamvu FPR ikenesha abaturage b'abanyarwanda ikabakenesha ikabubakira amashuri ariko ntibamenye ubwenge abarimu ntibahembwe ariko mu by'ukuri hatarabuze umushahara wo guhemba mwarimu ahubwo bo bashatse kurema abashomeri benshi kugira ngo cya gisirikare bakinjire imari benshi urumva uyu ni afite iri ni ihurizo cyangwa se ni umukoro w'abanyarwanda muri rusange kandi cyane n'abari mu gihugu ko aba bana b'abanyarwanda bafite ababyeyi bavukamo b'abanyarwanda ibi bintu nibyo baba bakwiye guhagurukira yenda tunabibutsa kumenya gukomeza kwivugira bakanga akarengane ko ntago aba bantu ntago ntekereza ko abanyarwanda cyane cyane bariya batuye mu gihugu bari bamenya ubugome bwa FPR none urabona ubwiye umuntu ati umunyeshuri akiga yenda kigana university akabura akazi ukamubwira uti ngwino mu gisirikari hano harakaza ibyo twije tubyumva bari abasirikari bakagame babivuga iwe ejo bundi nakabarebe yakabarebe rwose abyivugira ati uburyo baformata baformata aba urubyiruko rw'u Rwanda ngo mu gisirikari aho rwose ngo harya yaravugaga ngo umubaze izina rye ngo iyo baformata iyo umaze kumuformata ngo umubaze izina rye ngo amubaze izina rye ngo akakubwira ngo ubugari donc ibintu byerekeye kunda gusa ukabona ko nyine baba barabishe cyane cyane babicisha inzara biriya bintu rwose uretse igihugu cyacu nta handi biba ari ahandi mu by'ukuri ari ahandi yari no guhita afungwa abanyarwanda bamaze kubyumva cyangwa se bagahita bakora ku buryo FPR iva mu nzira ni ngira ngo mwarabibonye hano burisi uburyo bamwirukanye minisitiri w'intebe donc wakoze ikintu kibi ahandi ntabwo cyangwa wakivuze barabivuga barabikora bakanabivuga Kabarebe rero biriya bintu yavuze kandi ari nabyo bakora koko ntago yakagombye kuba akiri muri ya mwanya cyangwa se n'iriya leta ubwayo bakora ku buryo bavaho urumva abanyarwanda babicishije inzara babahaye amashuri ariko babima babura akazi nta nguzanyo bashobora kuba hahenda n'abarangije za universite ngo bitangirire proje zabo ahubwo barabakurura ngo baze mu gisirikari icyo gisirikari nicyo gucuruzamo abantu ntabwo ari icyo kurinda igihugu na ni ukugira ngo bafate nk'abasirikari nk'abo waruvuze yagiye afata nta nteko ishinga amategeko mbese nta muntu ubaye ubimenyeshejwe kugira ngo abasirikari bajye kurwana boherezwe hanze urumva kugira ngo abasirikari bambuke bajye mu kindi gihugu kukirwanira bajye kugwayo n'abadapfiriyeyo babinkomere bakazarwara indwara z'igihe kirekire ubwo urumva kugira ngo ibyo bintu umuntu ku giti cye abikore afate abantu bagende ni ikibazo gikomeye ariko n'imyumvire y'abanyarwanda yenda ikwiye no guhinduka abantu bagahuruka bakarebaho ibibazo biri bakanabivuga bakanabyamagana kubera ko nta mwaba abantu Kabarebe yavugaga mwaba abasirikari ntabwo ari abana b'abanyamahanga n'abana b'abanyarwanda kandi bafite ababyeyi babo bari mu gihugu yenda basanga hari n'ababa bari mu mirimo yenda ya leta ariko yenda abo ntibaba ari abakene mu by'ukuri baba ari abana bakize abana b'abakene nibo bagira kuriya ariko iyo tuvuga ngo u Rwanda ruyobowe na leta y'ibyihebe mu by'ukuri abantu bajye babyumva ko nta bihuha birimo nta kwegizajera kurimo niko kuri ntago bishoboka ukuntu waba umucuruzi w'abantu kandi nawe ubyaye abana ntago cyomoro cyangwa bari abana b'ibandi baba barimo ntago bajyayo ntago bajya mw'izi ndwano zidafite icyo zihagaraze zidafite icyo zungura abanyarwanda ibi ni ibintu bibabaje cyane ariko mu gihe abanyarwanda batangiye kujya babyumva bakwiye kugira icyo bahindura mu myumvire yabo mu mitekerereze rwose kandi impamvu Edward mvuga ko atari ukubeshya urabona niba ejo bundi cyagiye bashaka impunzi zo mu Bwongereza ngira ngo mu byo bavuze hano mu gihugu cy'Ubwongereza bavuze yuko ngo izo mpunzi zigeze mu Rwanda bazijyana mu gisirikare cyo kurwana mu karere ubwo urumva ntago icyo kintu bakivuze bibeshye kirahari ariko niba batanababonye ni ukuvuga ko bakoresha abana b'abanyarwanda mwako kazi yenda abo ngabo bari izo mpunzi zindi bari kuzibona zo kubunganira cyangwa kugira ngo bafatanye cyangwa bashobora no gutekereza bati yenda abasirikare abanyarwanda bashobora kuzabimenya bakaba bakwirevurute cyangwa se bakanga ako kazi kubera ko kabababaza bagakomeza agashyiramo abo banyamahanga rero ibinyamakuru bya hano byo mu Bwongereza byarabyanditse bivuga bati niwo mugambi iriya ngoma FPR yari ifite yo kugira ngo ijye gucuruza ijye gufata izo mpunzi izihindura abasirikare bo kurwana mu karere ntabwo byahagaze yenda kuko no muri Danemark twahoze twumva nge nasomye bavuga yuko Danemark ishaka kohereza impunzi mu Rwanda nk'uko babishaka mu Bwongereza ibyo rero urumva nabyo birahari byo kugira ngo akomeze agwize abasirikare bo kujya mu izo mbaguye zo gupfirayo ariko aho ikibazo kiri ikibazo ni ku Banyarwanda ni ukuvuga yuko business yo gushaka abantu bo gucuruza mu nk'ibyo bya gisirikare iyo irahari rwose nateganyijwe ariko kugeza ubu iracyakorwa n'abana b'abanyarwanda ahantu bavuga ko bafite inzego ziriya z'ubucamanza z'inteko ishinga amategeko biriya bitu ubutegetsi nyine bwa repubulika ubutegetsi bw'ubucamanza na nyubahiriza itegeko nashinga amategeko byose bavuga ko babifite ariko n'umwe ushobora kumenya ko ibi ingaruka mbi ku banyarwanda atari nabubu narwa abanyarwanda beje ko aba basirikare bose turi kuvuga bacuruzwa n'urubyiruko ntago ari umuntu w'imyaka 50-60 abandi bo bakwiye kuvuga bati urubyiruko ko abana imyaka 20-25 kuki bajya gupfira ubusa kuki bajya kubimuga kuki bajya gukomerekera mu gihugu kitari cyabo babaye nk'ingaruzwa muheto rero ibintu byo gucuruza abantu ibintu by'abacakara Kagame nta kintu bimubwiye mu byukuri ariko hababaje abanyarwanda babona ibintu nk'ibi ngibi bagaceceka abana babo bagenda bagaceceka niyo yaba atari umwana we ku giti cyawe ariko ukabuze ko ari umwana w'umunyarwanda wagakwiye kuba kumva iyo uko wagakwiye kwiyumva ukundi ukumva ko uwo mwana w'umunyarwanda nawe ari kimwe n'uwawe ariko abanyarwanda ibyo ntabwo babibona ni abantu bakora ku buryo umuntu arya utwe akareba utwe ariko mu by'uko bifite ingaruka mbi cyane kubera ko umunyarwanda arenganye mugenzi wawe cyangwa undi w'umunyarwanda ukabona arimo ararengana wagakwiye kumutabara cyangwa ukamuvugira ariko urabona nta bana ibintu ukaba ari bivugira ku buryo baforumata abantu nta n'umwe ugira icyo abivugaho ngo baratinya gupfa ibi bintu rero ntago ejo h'u Rwanda hazaba ari habi kandi Kagame ntazaba gihari yenda n'abari abakorana benshi ntibazaba gihari ariko ejo h'u Rwanda ntago ari heza bitewe n'izingorane abanyarwanda bagenda bashyirwamo kandi bashyirwamo n'ubutegetsi ejo bakabavuga ngo barabakunda cyangwa se ngo bari guharanira iterambere hari igihe usanga baravuga ngo amajyambere yihuse ibyo tukajya tubyumva na Bamporiki n'abandi bose bavuga ibintu by'ibihuha nyine bari muri ya leta ariko mu by'ukuri bagombye no kumenya impamvu bakenesheje abantu bagakena bakakubwira ngo ntugahinga amasaka uzi akamaro k'amasaka ngo ujye uhinga indabo uhinge n'ibintu by'ibyayi ibintu bidashobora kuribwa bidashobora kugira icyo usarura donc amasaka bakayaca abanyarwanda bakabyemera ariyo yera mu gihugu cyose hose mu mpande zose z'igihugu ari nayo aramira abanyarwanda cyane mu bikoma mu biki mu kuyahekenya cyangwa se mu gukora ibigage ibintu byose abantu bakabyemera ibintu byo gushyira inzara mu banyarwanda no kubaka amashuri n'amayuniversite ariko ntagire ireme ni ibintu bakereye kugira ngo bazagira abantu benshi bazijya mu gisirikari bafataho bugwate kuko umuntu amaze kumenya ubwenge gutyo yaramenye ubwenge iyo waramwigishije neza ntabwo yakwemerera ntabwo yajya mu gisirikari nk'icyo ngicyo ejo yakwivumbura ariko aba ntabwo bashobora kwivumbura babafatiye ku nda nyine barabwira bati natwe tuzabafatira ahangaha kabareberera akajya kwidoga avuga ati donc turavuga ngo utuye hehe ngo ugasanga barivugira ubugari ngo aravuga ibintu n'ibintu bibabaje cyane umuntu w'umuyobozi nk'uri ntekereza ko anabyaye by the way hari n'ibindi byinshi yenda nuko ari urugero ariko hari ibintu byinshi bigaragaza ko iyi leta y'u Rwanda ari abantu ni mayibobo zo gucuruza abantu kandi mu buryo butemewe kandi yenda abo bantu nabo babyaye bubatse bafite ingo n'iki byose ukibaza ukese abo bantu nta bwenge bagira Edward ibi ni ibintu bibabaje cyane ariko abanyarwanda mu by'ukuri bakomeza basobanukirwe barengeranirane n'umva n'uwo bitarageraho yumve ko nabi bishobora kumugeraho ejo cyangwa ejo bundi niba nta n'umwana we wagiyeyo ariko cyane cyane ababa bafite icyo binjiza muri leta cyangwa bafite amafaranga bakabona abana babo batajyayo ariko bamenye ko n'umwana ujya w'umunyarwanda nawe yagakwiye kugira uburere bwiza akiga akajya mu mahanga agakora cyangwa se agakorera ahandi cyangwa agakorera mu Rwanda ariko atagiye kugurishwa ku buryo bw'ubucakara nk'ubu ngubu ni by'ubucakara twari tuzi ko byagiye kera ariko Kagame baracyabifite mu mutwe we ni ibintu bitubabaje rero kubona kuyoborwa n'umuntu imyaka ingana gutya abantu babona ibintu byagiye bipfira abantu bo kubikosora ugasanga ntibari kuboneka rwose ibi bintu bakwiye kubyumva bakabihutisha urugamba uru rugamba rwo gukora FPR rukihuta bityo noneho n'uyu munyarwanda yenda n'uwo wari kuzajyanwa mu gisirikare mu kindi gihugu cyangwa he akaba ararenganwa ni cyo umuntu yasaba kugira ngo abantu bose bajoyininge bakore ibyo bashoboye ariko bumve ko ejo h'abanyarwanda hakwiye kuba heza Edward ndumva ari cyo nge navuga ni ibintu bibabaje cyane tuzakomeza kurwana tubivuge dukoresha ibishoboka byose ariko turebe yuko iyi ngoma rwose yacisha make cyangwa ikavaho nibyo kintu cy'ingenzi mbona nge kwashyira imbere murakoze
urakoze cyane Jean Pierre reka turi ku nyungu yacu ya gatatu turagaruka ku magambo ya minisitiri wa finance uriya Dr. Uzziel Ndagijimana hasobanura ibintu abisobanura neza ibintu inama agira abaturage ni inama nziza ubundi muri rusange usibye ko atari we wagombye kubagira inama nk'iri azirishya impamvu mbivuze gutyo ndabisobanura mu kanya ibicuruzwa by'ibiribwa byatumbagiye igihe ibicuruzwa by'ibiribwa byatumbagiye ariko amafaranga umuntu yinjiza atiyongereye ati ikiba gisigaye no kugira gute ni ukugabanya ingano y'ibyo utuha kuko ushatse guhaha nk'ibyo wahahaga amafaranga ntiwazayabona icyo gihe ni ukugabanya ibyo wari utuhaha ubwo bikavuga ko niba nubigabanya ni ukuvuga ngo niba waryaga kabiri mu rugo waryaga kabiri wumva ko muzarya rimwe ibi byumve neza ubwo niyo nama agira abaturage ubundi ntabwo ari inama mbi muri rusange gusa nk'umuyobozi uhagarariye leta turabisobanura mu kanya tubisesenguriye turabona ko harimo ibintu bitumvikana ikindi avuga ni uko avuga ati uramutse ushatse guhaha nk'ibyo wahahaga nyine byaguhombya ugomba gufata amafaranga menshi ubu byagukenesha kwa icyo ni icyo ariko reka duhere hariya avuga ati ati ibiciro byaratumbagiye ati igihe ibiciro byatumbagiye kandi amafaranga umuntu yinjiza acyagize yiyongera ahangaha harakomeye kubera ko uriya mugabo ntabwo ari umuntu ubonetse wese ntabwo ari umuturage ntabwo ari umuntu ubonetse wese wo mu nzira ni umuntu uhagarariye leta ni minisitiri wa finanse ubwo iyo avuze gutyo ngo iyo ngo ibiciro byatumbagiye kandi amafaranga abantu binjiza atiyongereye ni ukuvuga ko leta arabizi ngo niba bizi na leta irabizi leta izi neza ko abaturage bayo harimo n'abakozi bayo amafaranga binjiza atiyongereye atigeze yiyongera ariko ibiciro by'ibiribwa bikaba byatumbagiye ubwo nicyo ashatse kutubwira iyo informasiyo rero irakomeye impamvu ikomeye ni iyi ni uko iyo ahandi iyo bigenze gutyo leta igira icyo ikora ni hahandi bavuga bati bashyiraho umushahara fatizo kugira ngo nibura amafaranga abantu bahembwa ariyo banyakabyo bariya abaturage abantu bakora muri segiteri forumera abahingira abana abacuruzi bagira bati umuntu wese amafaranga umuntu ahembwa uhereye kuri banyakabyizi bariya abahingira abandi bagira bati amafaranga ahembwa nibura abashe kuba yamutunga yagira icyo amuhahira zo mwatishwa neza kandi akora urumva ko icyo ni ikintu kibanza mu bindi bihugu iyo bigaragaye yuko amafaranga abantu binjiza atagihwanye n'ibiciro biri ku masoko bagira icyo bakora ariko we ndaba ubwo turamugeraho muri aka kanya ibya proposa turabigeraho muri aka kanya urumva ko impamvu nemeze ko aya magambo yavuze ari amagambo aremereye nuko we aravuga ati ntabwo avuga icyo yagombye kubikora impamvu mvuga ko ari amagambo atari we wagombye kuyavuga niba abizi leta irabizi kandi niba leta ibizi ifite inshingano zo guporoteja abakonsomateri cyangwa se kurengera abaguzi ni inshingano zayo ntabwo ari normal ko leta iba izi neza yuko ibiciro byatumbagiye amafaranga abantu binjiza cyangwa se bahembwa atagihuye n'ibiciro biri ku masoko ngo ibyihorere irekere aho ngaho ahubwo aze kugira inama abantu ngo nimugire mute nimugabanye ibyo mwari mutuye mugura ngo nicyo gisubizo atanze ntabwo ari kuzamura umushahara fatizo kandi mbibutse ko leta zabanjirije ya FPR dukunda kubiganiraho muri 1955 numva ko u Rwanda rwari rutarabona ubwigenge bazamuye umushahara fatizo mu 1955 muri 59 nabwo twari turabona ubwigenge barawuzamura ndongo mu 1955 1986 iyo myaka yose mbabwiye bagiye bazamura umushahara fatizo wumva ko hari imyaka bazamuraga buri nko muri 1990 1961 bagiye buri mwaka bazamura umushahara fatizo kugira ngo umushahara nibura abantu amafaranga abantu bahembwa abashe kubatunga aringane n'ibice biri ku masoko ahanga izo leta zose zabikoraga ntabwo zari zikize kurusha iyi ngiyi ya FPR ahubwo FPR gusa ni ifite yanze kubikora kuzamura umushahara fatizo kubera ko ntabwo ihangayikishijwe n'imibereho y'abanyarwanda cyumvikaneho rwose kuko niba
mu gihe cy'umwaka 1955 leta y'igikoroni y'abakoroni yarabikoze n'utubwiye ko leta y'abakoroni ikunda abakozi b'abanyarwanda ku FPL niba yarabikoze yari ifite umugambi yuko leta y'igikoroni mu gihe cy'umwaka 1955 niba yarazamuye umusharafatizo kugira ngo amafaranga abantu bahembwa aringanire n'ibiciro biri ku masoko ubwo ni ukuvuga ko leta y'igikoroni yari ifite ku mutima abakozi b'abanyarwanda n'ubu yakundaga abanyarwanda kurusha ku FPL ibikora kuko kuva FPL yajya ku butegetsi ntigeze izamura umusharafatizo n'umunsi n'umwe ariko mba leta y'igikoroni yarabikoze nizo leta za Kayibanda nakwizambonye umutwari za Kayibanda iza Habyarimana ntabwo zari zikize kurusha iyi ngiyi FPL ariko zarabikoraga zazamuraga umusharafatizo kugira ngo imishahara abantu bahembwa abanyakabyizi y'abafungutiri kugira ngo biringanire n'ibiciro ku masoko amafaranga abantu bahembwa abasha kubatunga leta kuki FPL itabikora ahubwo umufungusuriri wayo ukomeye minisitiri wa finance aho kugira ngo ashake igisubizo ko leta we aratwereka yuko azi neza yuko amafaranga abantu bahembwa atajyanye n'ibiciro biri ku masoko ibyo arabyerekana aho kugira ngo azamure umushahara wenda nk'uko leta zindi zabanjiriye FPL zabikoraga kandi ikabikora kenshi we aravuga ati mwebwe mugende mu mugabanye ibyo mwaguraga mu bigabanye wariga kabiri rye rimwe ubwo nicyo usobanuye murumva rero leta dufite ariyo aho ngaho niho nababwiraga ati iriya nama yagiriye bariya abaturage cyangwa se abanyarwanda ni kuvuga ngo kubera ko ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye amafaranga mwindi akaba iyo ntiyongere mugabanye ibyo mugomba kuba ntago ari we wagombye kuvuga biriya bintu we yagombye ahubwo gushaka igisubizo kuko leta zose zabanje kwemeza zabikoraga aha ngaha niho ikibazo kiri donc urumva ko ntabwo ari muri mu mwanya we iyo agiye kuvuga ngo abantu bagabanye ibyo bantu ikibazo cya kabiri kintu gihari ikibazo mbona none gikomeye ni uko baramwereka ko hari inkuru ya Kigali Today ngire yo kuri itariki ya 7/10/2022 aho umuturage avuga ati njyewe mfite abana 8 ati ndamutse nihaye kurya kabiri saa tara nijoro ati ubu narya saa tara nijoro ati ariko ubu ndamutse mbigerageje kubera ko ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane ati byambaza ko mpahisha amafaranga 8,000 ku kwezi ku munsi mfite abana 8 ati ubu niba avuga ko azahahisha amafaranga 8,000 ku munsi ubwo ni uko ko umuryango w'abantu 8 ugomba gutungwa n'amafaranga 240 ku kwezi ubyumve neza ubwo ni umuntu usanzwe ubivuga aha umunyamakuru wa Kigali Today information mbwira ibintu byarahindutse ubu ntabwo dushobora kwiperimeta kuba twarya kabiri dusigaye tujya rimwe ku munsi gusa kutwihaye kurya kabiri nk'uko byaba bisanzwe byadusaba guhahisha amafaranga 240 ku kwezi cyangwa se 8 ku munsi turi umuryango w'abantu 8 hari n'undi rero mu nkuru ya TV10 cyangwa se TV10 si uko babyita TV10 yo mu Rwanda ku Nyundo aho abaturage naho bavuga bati ariko ibintu birakomeye urajya gukora amafaranga 750 ariko wajya kuri ikiro cy'ibishyimbo bakakwaka 1,500 wakoze umunsi wose utahana 750 nujya kugura ikiro cy'ibishyimbo bakwaka 1,500 urumva ko nka minisitiri wa finance yumvise ari umuyobozi w'igihugu umwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu akumva abo baturage umuturage yavuga ati ngenda akorera amafaranga 750 ku munsi najya guhaha ikiro cy'ibishyimbo bakanyaka 1,500 we yumva bitamuteye ubwo byo aha ngaho ni ikibazo umuntu yakibaza umva rero ko hari ibimenyetso byerekana yuko n'ibimenyetso birahari bifatika byerekana ko amafaranga abantu bahembwa atakibasha kubatunga kuko nk'uriya muntu uvuga uti umuryango wanjye w'abantu 8 ntabwo dushobora kurya kabiri ku munsi kubera ko byatubaza ko tudepansa 240 ku kwezi nwese ni abantu bangahe hembwa 240 ku kwezi mwarimu ejo ubundi yahembwaga 1,500 murabyibuka ejo ubundi bamwongeye induru ziravuga ngo mwarimu yongejwe abantu barashimagiza Kagame hagiye hose akakirwa n'abarimu ngo yabongeje ariko noneho turebe icyo babongeje ni iki yarabongeje bashyira bava ku 1,500 bagera ku 1,100 sivyo 55 ajya ku 100 ariko rono baratwerekaho ko umuntu ufite abantu abantu 8 mu rugo mwarimo nashobora ko ufite abantu 6 mu rugo umuntu ufite abantu 6 mu rugo abantu 8 mu rugo aradepansi mu 240 ku kwezi yo kurya gusa ngo ntidushize mwayinzu nibindi bisharije na za transport n'ibiki byose yo kurya gusa 240 nuko uvuga ngo nubwo mwarimo bamwongeje bakamugira 100 ni nka kagatonyanga kaguye kwibuye rishushye nayo ntashobora kumutunga ntashobora kumutunga ni make cyane ahubwo biranatwereka impamvu ya nkuru y'ubushize twaganiriyeho ivuga ko abana b'abakozi ba leta basigaye barwara bwaki ibi birabibereka ibi bintu birabibereka izi nkuru zirabereka ko impamvu ni igisobanuro ntabwo bigoye kumva impamvu abana b'abakozi ba leta basigaye barwara bwaki niba iso cyangwa mama wawe ahembwa 60 ari umukozi wa leta muri abantu 8 mukeneye gukoresha 240 ku kwezi kugira ngo murye kabiri ku munsi urumva ko mwe muzarwara bwa kigenzi kuko ntimuzabasha kurya kabiri no kurya rimwe bizabagora urumva donc ibiciro byarazamutse ku buryo ubwabyo bisobanura kuzamuka gusobanura impamvu abakozi ba leta nabo abana babo basigaye barwara bwaki ko niba bahembwa 160,670 gutunga umuryango bikaba bisaba 240 ku kwezi ni igisobanuro cyoroshye cyerekana impamvu abana b'abakozi ba leta nabo basigaye barwara bwaki nk'icyumvikane numva ko n'amafaranga mwarimwe bamuhaye nayo ntahagije kuko ni 100,000 ni make cyane ugereranyije n'amafaranga yo gutunga umuryango mu Rwanda kubera ko ibiciro byarazamutse cyane numva rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye kubera minisitiri wa finanse yumva ukuntu abantu bakora ariko amafaranga bakorera akaba adashobora kubatunga aho kugira ngo bafate bakore mesure cyangwa se bafate ingamba nk'izo leta zindi zo mu Rwanda zagiye zifata mu bihe byashize kugira ngo abantu babashe gutungwa n'imishahara bakorera amafaranga bakorera abashe kubatunga aho kugira ngo bakore ibyo ngibyo bo baravuga ngo mugende inama bagira no kugenda ngo mugabanye ibyo mutuwe mugura ingano niba mwarya kabiri murye rimwe ibaguraga ibiro 5 by'umuceri ugure 2 n'igice donc niyo nama bagirirwa urumva ko hangaha rero ikibazo gikomeye ntabwo ari amagambo yagombye kuvugwa n'umutegetsi n'umuntu w'ubuyobozi mu rwego rwo hejuru kubera ko inshingano ze ni uguproteja abakonsomateri aga no kurengera abaguzi ntabwo ari ukuza kubabwira ngo mugende mu irazo gusa cyangwa se mwizuri ku mukanda ntabwo ari byo ariya magambo uriya Dr. Uziel uzendegije Imana yavuze uyavuze ugiye mu matora wahita utsindwa amatora uyavuze abaturage baguhitana ntabwo wavuga amagambo nk'arevuga ngo mugire mwizuri ku mukanda mu burare abana banyu mu bagaburire rimwe ku munsi cyangwa rimwe mu minsi ibiri kugira ngo amafaranga abashe ku donc ibyo ntabwo bishoboka donc leta iba igomba kugira ikikora kugira ngo iproteje cyangwa se irengere abaturage bayo mu bihe nka biriya batakibasha amafaranga bahembwa atakibasha gutuma babaho urumva ukurengera abakuzi kwa ariko bavuga n'inshingano za leta zo kurengera abaguzi kwa niko bimeze ariko hano urabona ko ni inshingano bo barayikwepa bakavuga ati mugende mugabanye ibyo murya noneho icyo ngicyo rero cyo kuvuga ngo mugabanye ibyo murya ibyo mwahaga mugende mugabanye warya kabiri arye rimwe nacyo ni ikibazo gikomeye kubera ko ndizera ko uriya Dr. Uziel ndagize Imana ni umunyarwanda ntabwo imibare mu Rwanda arayizi minisitiri wa finanse ntabwo ayobe neza ko mu Rwanda hari abana 33% bagwingiye bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye iyo ni imibare kandi ubwo ni mikeya ugereranyije n'ibiriho kuri leta y'u Rwanda buri tekera tekinika kandi ndizera ko byariyongera ubungubu guhera muri 20 kubera covid yaza niya ntambara ya Ukraine yaza kubera ko abantu babuze ibiryo bagasonza bakananirwa kugura ibiribwa kuko byahenze cyane ubungubu abana bagwingiye baraniyongere cyane akaba ari naho tugeze kuko turamaza tuti ko ugira inama abantu ngo ibyo baryaga babigabanuze kandi tukaba tuzi neza ko imiryango myinshi y'abanyarwanda bariya bakennye ari nabo bafite abana bagwingiye none niba ko n'ibyo bari batuye barya bitabahazaga bakagira imirire mibi bakarwaza bwaki abana babo bakagwingira none ko ubu ubabwira ngo none bagabanye ibyo baguraga none babigabanye biragenda bituma kuvuga ngo kukura kugwingira kw'abana dufite mu Rwanda nibagabanya ibyo kurya ingano y'ibyo baryaga kubera ko bihenda cyane ubwo nicyo gisubizo wowe baboneye ni ukuvuga ngo abana bari barwaye bwaki noneho bizahubira kumira ariho basiyogiye n'abatari barwaye bazayigwara ibyo byumvikana neza cyangwa se bari bata aba aba bari bataragwingira no bazagwikira ibyo ni logique kuko kuvuga ngo ibyo mwaryaga bifite abana 33 kwijana baragwingiye mu Rwanda none ukabagira inama ngo ibyo mwaryaga mu bigabanye amafaranga ibiciro byaheze cyane nta mafaranga mufite mugabanye ibyo mwaryaga waryaga kabira rye rimwe waryaga rimwe ku munsi n'ukuzazaje rimwe mu minsi ibiri nuvuga ko kugwingira biziyongera abana bagwingiye biyongera nyine n'abarwaye bwaki biyongere ubwo niko bimeze none nkibaza rero iyo nama agira abaturage agiriye abanyarwanda azadusobanura gute ejo cyangwa ejo ubundi ko bazadusohorera amaraporo batubwira ko kugwingira byagabanutse kandi bari kutwereka ko ibigo ibi uko situation imeze y'ibiribwa ubu ngubu iratuma abantu bagwingira n'abana babo bagwingira abakuru bagwingira n'abana babo bakagwingira bose ejo bazatubeshya iki none bazatubeshya se ko ngo kugwingira byagabanutse kandi babagira inama ibyo by'abantu bari byaragabanutse bishoboka ahangaha urumva ko ni ikibazo gikomeye ikindi aratubwira ati n'uwiha kurya nk'uko waryaga kandi ibiribwa byarahenze amafaranga winjiza atariyongereye bizagushyira mu myenda uzakena ni ukuvuga ngo ibi biciro byatumbagiye by'ibiribwa bizakenesha abanyarwanda bizabakenesha ariko ntabwo ari no mu Rwanda gusa ni ku isi yose ni ukuvuga ngo kandi nawe arabyumva aranabivuga arabisobanura ko ibiribwa bizakenesha abantu ndibaza ahubwo ejo bazadusobanura gute ko ubukene bwagabanutse kandi deja ari kutwereka ko ubu ngubu ari kutwereka ko ibiciro by'ibiribwa byatumbagiye bizakenesha abanyarwanda ejo bazatubeshya iki ejo bazatugaragariza imibare itwereka ko ngo ubukene bwagabanutse bazayivana hehe bazabisobanura gute bazatubeshya iki bazatubeshya bate ko ubukene bwagabanutse kandi deja batwereka neza yuko ibiciro by'ibiribwa bibihenda donc itumagira ry'ibiciro bizakenesha abanyarwanda ni ikibazo kindi harahandi avuga ngo bagabanure ngo ibyo baguraga ibyo bakonsumaga bigabanure ariko byose byose bagasabwa bigabanura minerivari ntuzayigabanura icumbi amafaranga yo gukodesha inzu ntabwo uzayagabanura cyangwa hari ibintu ushobora kugabanura numva rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye gusa umuntu arizima ni uko uriya mugabo ibintu yavuze ni ibintu wenda umuntu uri umuntu usanzwe yabagira inama gutyo ariko nka minisitiri ntabwo yagombye kugira abantu inama nk'iriya niba ikibazo akizi ko abantu bahembwa bahembwa amafaranga adashobora kubatunga hari mesure hari ingamba zindi yagombye gufata ibindi bihugu ingamba zifata na leta zindi zabanjije FPR mu Rwanda zakoraga n'ibindi bihugu ubu ngubu birabikora bagombye ku buryo ari pansiyo ntoya imishahara mitoya bayizamura ku buryo abantu babasha gutungwa n'amafaranga bakorera kuko leta ifite inshingano zo guproteja abakonsumateri cyangwa se kurengera abaguzi ntabwo leta ifite inshingano ntabwo leta yemerewe kuza kuvuga ngo mugabanye ibyo mwaryaga waryaga gatatu arye rimwe donc ntabwo aribyo reka ndekera aho ngaho zapfira muri ryawe
niba urakoze cyane ubwabyo kumva nyine ministre ushinzwe wa finance ajya mu bintu nk'ibi ngibi nyine nk'uko wabivuze kandi ariwe ahubwo wakwiye kubazwa n'uburyo nyine abaturage bageraho bagera ku mafaranga nyayo y'abatunze nyayo nk'imishahara cyangwa iki we arimo aratanga igisubizo ko bagomba kugabanya imirire ariko ingaruka nyine urumva ziri henshi cyane u Rwanda ni igihugu kinakennye uretse n'abiriya bajyaga batubeshya ngo bajyaga bavuga ko ngo ubukungu bw'u Rwanda bwiyongera 7-8 mu mwaka ariko uko bwiyongeye uko babivuga ngo bariyongera ahubwo abaturage bagakena kurushaho nibyo twajyaga tuvuga duti bagomba kuba babara miliyoni za Kagame iyo ziyongereye muri za Crypto Venture n'ahandi iyo ziyongereye miliyoni we avuga ko ari abanyarwanda bateye imbere ubwo rero batangiye kera batekinika ariko gutekinika nyine cyane imibare nk'iyingiyi ngira ngo nahimbara nibyo yapfuye yavuze ko ari nabyo yagiye apfa na Kagame avuga ati ngiye gutekinika simbishoboye rwose birangora kuvuga ibintu bitariho bitanashoboka ibyo ngibyo aba ba minisita Uzieri
bo bemeye kubigumamo gukomeza kubeshya abanyarwanda donko bakumva ko nta kibazo ugiuka kubita ibintu hariya niyo byabara amafuti niyo ari byo toraguye kumva ko nta kibazo abanga cyo tuvuga ko ari abantu bazabazwa byinshi ine ntabwo ariko muzabazwa aba nabo ntekereza ko rwose bagomba kuzisobanura n'ibi bihe ibyo bavugaga cyangwa ibyo bakoraga bidafite pfunaruguru uti kubereke ibi bintu endo hari tumaze igihe tubivuga nago radio itahuka ari yejo imaze igihe kandi mu Rwanda barayikurikira abenshi barayumva kwahoze tuvuga cyane cyane nk'igihe covid yari itangiye ibintu nabwo byarazambye abantu ibiciro bikiyongera abantu bakasonza kurushaho kubera batasohokaga batagiraga gute tukabwira kare agatsiko duti mugerageze muvuge ku bintu bitagishobotse mu bigaragaza mubwira abaturage ahubwo bakakomeza bakihagararaho ariko tukabwira duti cyo gihahise ndibuka hahise ahaturika n'ikirunga nacyo haza impunzi mu kare gace nyine k'amajyaruguru y'uburengerazuba haza impunzi icyo gihe tukavuga duti se ubundi ntabwo ndumva hari ikiganiro twabiganiriyeho nkavuga nti ibi ni ibyorezo tubonye ariko ejo hashobora no kuba n'ibindi birenze n'ibingibi birenze covid birenze ibirunga birenze n'ibindi kuko isi ntago uzuko ejo izabimeze none urabona icyo gihe ikibazo cya Ukraine cyari cyarabaye ariko utabona ko cyagateye ikibazo none ubu ikibazo cya Ukraine cyo ni isi yose rwose no mu Rwanda kandi ho urumva nigomba kuhagera byanze bitwunze ndetse ko byanahageze ariko kubera za gahunda mbi bari basanzwe bafite za programu mbi zo kubeshya abaturage zo gutekinika babeshyera abaturage ngo barakize kandi bakeneye kwa kundi hari n'ibindi buriya bakoraga gukura amafaranga ako kanya bakajya muri World Bank bakajya muri IMF urabona buri cyumweru wumvaga miliyoni ijana miliyoni zingahe batanze buri cyumweru inguzanyo ifashanyo hari naho bagiye bagira ngo bari kuguriza imyenda abantu ibyo bintu ntabwo tuzi uko byaheze ariko nabyo ntekereza ko bakibikora ibyo bintu byose hari ahantu ho kugira ngo bazibe icyuho ariko aho biri kujya ntabwo icyuho kizashoboreka kuzibika birimo biragora cyane kandi nubwo tuvuga ngo ibiciro byongere cyagiye bavuze ko ngo byiyongereye 34% mu Rwanda uko nyine mu iki gihe ariko ni igihugu gisanzwe kiri vulnerable abantu basanzwe baragwingiye wabivuzeho abantu basanzwe nta kazi bagira abashomeri ari benshi cyane ahantu basanzwe biga ntibibagira akamaro ntibabona akazi ntibabona n'inguzanyo ngo ndavuga mu ruhande rw'urubyiruko cyangwa abandi bantu bakiri batoya ahantu mbese utatangira n'umushinga mu by'ukuri ibyo bintu byose abashomeri babaye benshi noneho kandi wavuze kuba bagwingira abana bagwingira ariko hari na cya kibazo cyo kuvuga ko batishimye biburya kutishima ni mu mutwe naho ntihakora ibyo byose ni ibintu bigenda bisa nkaho bihuhura kuvuga noneho yenda ngo ibiciro byiyongereye ngo biziri ku mukanda ari ministre wa finance ubivuga ntabwo atekereza uko abaturage n'ubundi basanzwe ari vulnerable ibyo ntabwo bitekerezaho igisubizo atanze kirasa nkaho kitari cyo cyangwa se yatanze kitari cyatangwa n'undi yenda utari we kuko izi ngaruka zo kurwara mu mutwe izi ngaruka zo kuba ngo abantu ntibishimye ngo ibyo bavuga ko bafite abantu barwaye mu mutwe benshi cyane umubare ndibuga twaravuze ariko sinkwibuka ariko nawo wari uri hejuru ibyo byose biraza bisanga abantu basanzwe bari vulnerable bakenye batagira akazi bihebye mbese muri bake noneho kwiheba rero birushaho gukomera ariko twibaza tese ko twatangiye kera tuvuga ibi bintu ko abayobozi babyumva yenda bo barabyumva cyangwa bakabyumva ntibabyiteho mbese bakabyirengagiza ariko twe tugahora tubisubiramo nonese bumva ko abanyarwanda bumva ko ibi bintu byavuzwe kera atari ibintu bishyashya biba bibaye muri ikintu gishyashya kibaye wavuga uti kiratunguranye ariko urabona ko ibintu nk'uko rero dutaho twabivuze kera tuvuga tuti ibyorezo ni byinshi bishobora kuza hakaza ibindi kandi n'ubundi ntabwo ari cyo cya nyuma ntabwo kuvuga ngo ubungubu barashonje ngo babwire ngo biziri ku mukanda ari byo bya nyuma noneho ntihaza ikindi se baraziri ku mukanda gute barabigenza gute urumva ni ibintu bibabaje cyane aho abana b'u Rwanda bagwingira leta yarabigizemo uruhare nk'uko twavuze ibintu by'ibishanga barabyifatiye babihingamo imyaka idatunga abaturage babihingamo imyaka yo ya iriya ya Crystal Venture na bira by'inyange byose ugasanga bifatiye ibintu babishyira mu maboko yabo bakeya cyane agatsiko ubwo rero kumva umuturage w'umunyarwanda miliyoni z'abanyarwanda hirya no hino mu gihugu n'abana babo barimo barisamirisaza mu jisho kandi hari n'ibindi bakora nka bira bintu byo kubimura twagiye tuvuga bakabahutaza ngo bari kubavana mu manege ariko ahubwo bayabashyiramo kurushaho bakabimura ntangurane ibi bintu FPR iri gukora mu by'ukuri murebye musanze aba batari kwica abantu rwose urubozo njyewe sinzi uko bizagenda ariko njye mbona uko bishe abantu urubozo kandi mu bintu bisa nkaho bateguye ntabwo ushobora kubona abantu bahora babwirwa burya niho narimvuze nti burya ibintu bigutunguye wavuga uti ndatunguye koko icyorezo kikaza kigutunguye ariko warabanje kubwirwa abantu babivuga bakabyanariza bakavuga bati dore ibyorezo biriho ejo hazaba haje ibindi bakababwira bati nyabuneka nimwisuganye mukore ku buryo n'iki ngiki mwagikavaringa cyangwa se mwareba uburyo bwo kugira ikije cyose ibiciro bikageraho bizamuka wowe minisitiri ukavuga uti abantu nimwiziri ku mukanda yes umukanda urashoboka igihe ibintu bikomeye ariko se bazi bizarangira ryari none ko ari ikibazo kiri bazi ejo hari iki cyorezo kihe bategereje ko n'ibi byose ntabwo byateguje ariko abantu baba babirebye bakabasobanurira bati ibibazo birakomeye ni mu rimwe twarabwira ati mureke n'abandi batanga ibitekerezo byabo ku bibazo biri kuba kubera yuko ibibazo bizaza mwe mubishakira ibisubizo kuko ari mwebwe mwanze ko banabivuga ugasanga ibintu byose ntabwo babyumva kandi byavuzwe kandi byagaragaye ubwo rero ni kuvuga ko mu by'ukuri uruhare rwa FPR muri iyi nkundura ni akaga nyine ni ingorane zaziye abanyarwanda badashobora no kwikuramo kubera yuko FPR ntago ari abantu bakiyubaka ntago nibura no mu bitekerezo ntago bakigenerati ntago bakigira ibitekerezo byiyongera byubaka harimo ibitekerezo bisenyuka by'ubwoba byo kwangana byo gusubiranamo byo kubwira abantu ngo bizirike umukanda ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu biri negatifu bidashobora gutuma umuntu atekereza imbere heza kandi ni nako bayi bakaye amafaranga hari abantu nabuze numva bavuga ibintu bya mitiweli nabo bakamamo ayo mafaranga yandi ejo heza Edward hari ntuzana kwita nari ndimo soma amenya nigeze kuri basharinga abantu bari kuvuga bati ibitaro bya Ruhango na parasetamoro ntikibonekamo mu bitaro tekereza ibitaro regionali by'akarere byakwiye kuba biseriva abaturage hafi mu majyepfo bose ubwo naho ngaho abashoboye kuvuga ariko n'ahandi hose birakomeye none se ukambwira uti abantu bazizirika imitanda minisitiri ibyo avuga basanzwe n'ubundi barapfuye baruhuka za ndwara ziyongere za ndwara zo mu mutwe ziyongere n'indwara zisanzwe byagwingira ziyongere ubwo ni nako imyune irushaho kugenda igabanya ubukana ku buryo n'indwara iza ihuta n'indi ndwara za malaria cyangwa n'indwara n'izi indwara za estomaniki ubundi zitica umuntu ashobora kubana nazo anywa imiti cyangwa abya neza nazo ugasanga zirimo zirica abantu ibi nibyo bigiye kujya nibyo bigezweho ubu ngubu kandi urumva n'ikibazo cy'imiti ni ikibazo gikomeye cyane kuko nabo bafite ibyo kurya hari igihe bakenera kwivuza n'abatabifite bo barahuha ariko ubwo urumva niba ibitaro bitagira imiti urumva amasantere do sante tugeze kujya tuvugana n'amaposte do sante ariyo yegereye abaturage bavuze ibyo byose nta kintu kirimo kandi n'ubundi yenda nta nubwo wanakwivurisha imiti utanariye by the way iyo miti nayo uyirya wariye nibwo ishobora kugira ikimara mu mubiri ubwo rero urumva ministre uyu nguyu arasa nkaho ntatumva n'ikibazo aho kiri ntabwo azi yari kumva ikibazo aho gikomereye abanyarwanda kandi bose muri rusange atari n'umwe cyangwa babiri uretse yenda kuba uko bashoboye bagatangira kujya bivugira ariko hari ibintu tutazakora twebwe nk'ibi bintu iyo twabivuze abantu bakabyumva bakabimenya abaturage nabo bagombye kwibariza bati se amaherezo aba yahe kandi leta rwose irabibona ntabwo ibona ko ibintu biri kujya imbere bijya heza birajya imbere bijya ahantu habi muri mu nzira ziri negatifu bareke abaturage bavuge cyane cyane niba bemeraga no kubasubiza ibyabo nk'ubu aba bantu tuba tuvuga duti bambuye ibishanga koko n'ubu leta iravuga ngo izakomeza ihinge indabo icyayi ntago umuntu ashobora kujya gusoromaho imboga ariko ibihingwa abaturage bihingiraga imyumbati kibabashora kugisombe bakarya umutsima bakarya imyumbati isanzwe icyo byose ariko nk'icyayi indabo ibi basubiza abaturage imirima yabo abaturage bongere bashobora kwihunikira n'imbuto zabo igihe kigeze batere uretse ko ubu ngubu ibyo banakora ubu ntago byabaramira yenda byabaramira mu myaka itatu ne baramutse babibemereye ariko hari byinshi bakwiye gukora kuko babwiwe banze kumva ubwo rero uruhare rwa bari gucukura ahantu bari gucukurira abaturage urwobo nta wuzi aho ruzagana ariko nta yindi nzira mu by'ukuri ntabwo mbona ngo FPR zisubiraho cyangwa izongera ibone za miliyoni yabonaga kera kuba ari minisitiri wa finance akaba atamva naho ikibazo gihereye akaba atanakibonera igisubizo akabwira abaturage nk'aho ari bo nibuka bari bakaboneka babwira abaturage ngo bafite imyumvire ngo abana babo bagwingira kubera imyumvire yacu imyumvire se ihuriye no kubura ibyo kurya umuntu yabonye ibyo kurya cyangwa yabonye uburyo bwo kubibona imyumvire no nko kwita abaturage ko ari bo kibazo ari bo yenda badasobanukiwe mbese ari nk'abantu b'ibicucu badasobanukiwe mwese urababwira ngo arababwira ngo bizirikobe bagabanye kugabanya nibyo n'ahandi hose abantu bashobora kugabanya ariko kugabanya mu byo wari ufite nibura ubuzima wari ufite buzima ushobora kugabanyuka buti reka niyirize rimwe ariko ntabwo wakwiyiriza umwaka wose ubwo rero urumva niba wiyirije ejo ukaba warwaye kandi ibi bibazo kimwe giprovoka ikindi ntabwo ari uvuga ngo kimwe ngo umuntu bavuge bati yenda agabanyije imirire ntabwo biguma gutyo aragabanya imirire ariko nk'ibyo twavuze bya immune n'iki byose nabyo biragabanuka nibigabanuka yatakwe n'indwara niyatakwa n'indwara hakenera imiti gusa urumva ibyo bintu koko nk'iyi leta Edouard ni ibintu bigoye ariko abaturage hari ibibazo bagiye ubaza ariko wenda ntabwo nabyiga byose minisitiri agomba kugira ubwoba birumvikana kongeza mwarimu nabyo bavuzeho byakabaye byiza ariko numvise banavuga yuko ngo nubwo bamwongeje hari utuntu bavuga ngo tw'uduhimbazamusyi ababyeyi batangaga nabo two baravuga ngo badukuyeho kandi mwarimu nubwo bayongeye buriya ntekereza yuko nawe imisoro yiyongereye na bya bindi bita ibyo bya ejo heza amafaranga yo muri FPR ibiki byose ibyo byose ni ibintu byo kubakonsoma kandi nta kintu bari basubize minisitire ubwe yagakwiye kumva icyo ari ikibazo kinakomeye kandi rimwe na rimwe hari ibintu bazajya banabazwerega bajye bamenya yuko batazahora kuriya bajye bamenya yuko naho bari hari abandi ibyo rero bagombye guha abaturage ibintu bakabishyira mu maboko nubwo bamaze kubizambya ariko basubize ibyabo ubwo bashubije abaturage ibishanga byabo bagakuramo ibindi bintu by'amakoperative bakabareka bakihingira imbuto bashatse ibyo ngibyo ni uwuhe mutwaro urimo iyo leta ikabyayo yakoreye ikajya mu nyanja yifitemo ikajya muri biriya bya Crystal Venture ibyo byose gute abaturage batasubirana ibyabo bakimenya ariko bagomba kubikora nanone amazi atararenga inkombe njye rero nta nama tukigira aba bantu uretse kubwira abaturage ngo bahakanguke bumve uburenganzira bwabo basobanukirwe n'uburenganzira bwabo nahabo ntabwo tukibagira inama iyo tubagira inama ibi byose ntabwo tuba tukiri kubivuga ibintu biba biri kugenda neza ariko byose ntibabyemere abaturage rero ubwabo abanyarwanda baba bazi ubwenge n'uko wenda bitonda ntibahutaze cyangwa bagire gute ariko ibi byose barabibona kandi bakabona ko agatsiko ariko kari kubateza ingorane zose twe rero tuzabivuga tubwire umuntu wese ko uburenganzira buharanirwa burya ariko ntabwo umuntu yaza ngo akubyinire hejuru acuruze nk'igicuruzwa kuruta uko abakoroni Edouard waruvuze narinjye ntakivuzeho abakoroni bakazamura uriya mushahara fatizo ariko leta ikamaraho imyaka 28 itari yabwira umuturage ko nawe ari umuntu ngo imwereke yuko nawe ari umuntu ushobora ingufu ze zifite icyo zivuze cyangwa kuba ariho umuntu ariho ubwabyo bifite icyo bivuze umuhoza ahantu hamwe utamumenya ko niba uvuga ngo amajya cyangwa ngo igihugu cyariyongereye cyariyongereye mu majyambere n'iki ariko niba umushahara w'umuturage wawo ukagombye kuwongera ukamuha agaciro nta kindi bisaba ibyo ntabwo babikora none se ubwo niba umucakara yarakoraga yashoboraga kongera umushahara fatizo umuperezida uvuga ngo ayobore abaturage be cyangwa nawe ubwe harimo n'abana be n'imiryango n'iki we ntabongeze ntabaha agaciro urumva iki gihugu twakigarurira he turimo turakibura ariko mu by'ukuri tukibuzwa n'abantu badafite batari bakwiye kubera ko niba biyumva ko ari abanyarwanda niyo mpamvu abenshi banabashakiye amazina ariko niba mumva ko ari abanyarwanda bakwiye gufata abanyarwanda nk'abanyarwanda bakabaha uburenganzira bwabo abanyarwanda ariko byaba binaniranye nabo bakabwisabira ntabwo biza byaba ari ubwa mbere abaturage bahaguruka bakisabira uburenganzira bwabo uretse no mu bindi bihugu ariko mu Rwanda naho ntabwo bwaba ari ubwa mbere ubwo abaturage bavuze bati dukeneye uburenganzira bwacu kandi bakabubona ibi rero nibyo dutegereje ntabwo kagasiko ntekereza ko abibona yuko ibyo bintu bishobora kugerwaho Edouard numva narekeraho na nduzeho menshi kuri ingingo ko ni ingingo mbese igize cyane itacinga ku bantu ku buryo nyine wumva ko bibabaje cyane cyane nk'ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage ukomeza gutegura no gusobanurira abantu ko bakwiye kwitwara Edouard numva narekeraho rwose urakoze
urakoze cyane mushimiye ntarangiza ingingo hari umunyamakuru wa TV10 ngo hari societe civile yavuze ngo aba muri societe civile bavuze ngo bagiye guhaguruka ngo bavugire abanyarwanda ku byeki izamuka ry'ibiciro ngo itumbagira ry'ibiciro ngo rikabije ngo bagiye kwiha inshingano zo kubavugira kuvuga iki kibazo bakakivuga baranguruye kugira ngo kimenyekane cyane noneho ngo hari umunyamakuru wa TVDC ngo yaravuze ati ngo ati umuntu yibaza urumva ati umuntu yibaza igitunze abanyarwanda umunsi ku wundi ngo atagishaka akakibura kuko ati wagira ngo ni maji ubufindo cyangwa se ubugenge ati wagira ngo abanyarwanda babaho ku bufindo ntabwo wamenya ikintu kibatunze umunsi ku wundi urebye amafaranga binjiza n'ukuntu ibiciro byatumbagiye wibaza ukuntu babaho bikakuyobera ati wibaza ikintu gitunze abanyarwanda umunsi ku wundi ukagishaka ukakibura ati wagira ngo ni maji imagine nako ikiganiro cyacu twakize urumva rero ko iyo umutegetsi yumvise ibintu nk'ibi abagomba kugira icyo akora agomba kugira icyo akora kuko leta ubundi bavuga ko leta ari sosiyali ngire ngo bavuga bati leta ifite inshingano yo kurengera abaturage kurengera abakozi kurengera abaguzi ibyo ni inshingano za leta ntabwo bishoboka ko abantu bashobora gukora imyaka 30 bakora umushahara wabo batawongera kandi abadepite bongerwa imishahara buri munsi abasenateri abaki abakozi bari abakozi ba leta bakora muri poste za politike bose amafaranga ijana ryose ariko umukozi usanzwe ufata pansiyo ntoya ugira gute abo bantu ntabwo bajya babongerera umushahara none bigeza naho bavuga ati umunyarwanda atungwa n'iki umunsi ku wundi abahwate imagine ntabwo n'ubufindo ntabwo bamenya ukuntu abantu babaho ugereranyije urebye ukuntu ibiciro bihagaze ukara n'amafaranga binjiza uko angana wibaza ukuntu babaho ubwo ahangaha niho hari ikibazo gikomeye umutegetsi wese agomba kwibaza kugeraho igihugu cyawe babaza bati abaturage babaho bati ni ku imaji batungwa n'iki kandi bakora buri munsi ariko ukabima umushahara fatizo urumva no kubima agaciro kandi leta zindi zarabikoze ni ikibazo kiri ntabwo ari ikintu gishyashya baba bazanye leta zindi zo mu Rwanda zarabikoze nagiye mbasomera imyaka leta zabanje zagiye zongera umushahara fatizo rimwe na rimwe gatatu buri myaka itatu buri mwaka bongeza ariko bo banze kubikora ntabwo baha agaciro abantu bariya cyokora cyo icyo nabasezeranye nuko kandi muzakibona nuko impinduramatwara niza FPR bizayigora cyane kubera ko abantu bashenguka bashira icyo ni cyo mucyumve neza abantu barababaye kubera ko babatera ubwoba bigaragaza ariko munsi abanyarwanda bagize uburenganzira bwo kwihitiramo icyo bashaka kwihitiramo ishyaka bashaka gutora uwo bashaka niyo bizaba ari umunsi wa nyuma wa FPR ku FPR nta n'umwe izagira zero n'igice kimwe ku ijana ntayo uzabona simbizi n'abariya bayibamo bambaye imyenda yayo sinzi ko n'umwe uzayitora ko yakoze amarorerwa muri kiriya gihugu ngo reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma turagira vuba ni ahantu ndumva ari inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 4/2022 aho bavuga bati abariya bimukira cyangwa se impunzi umuntu yabikorwa abikwa bishaka bariya ngo bava muri Libya baje mu Rwanda bazanywe na za Rwanda Air ngo bakabashyira mu nkambi z'agashora ngo 50% bamaze kubona ibihugu bizabakira benshi baragenda noneho ikibazo gihari batwereka u Rwanda nk'igihugu gitengamaye kinshaka kwakira abimukira bava muri Denmark no mu Bwongereza bati bazaze abategetsi benshi bagiye berekana ukuntu ngo bazafatwa neza ndumva hari wavuze ngo tuzaba habituere abo ba bimukira cyangwa se umuntu zabazivuye mu Bwongereza bazabirukanye mu Bwongereza bakaza mu Rwanda bakazanwa mu Rwanda ku ngufu bati tuzabaha mituweli tuzaha amashuri tuzabafungura konti muri banki bati ubwo bazabona bitwayo ziyo kubara mu tsabaye ubwo abanyarwanda bayo baba bo bati bazabona bitwayo abandi banatwereka ahantu amahoteli meza ngo bazabatuza harimo ibitanda bishashe bita amashuka meshi harimo za piscine noneho bakana akaba nazo mabasobanura bati mu Rwanda ni igihugu kimenye gufata impunzi neza bazabaho neza n'igihe impungenge bagende bazabaho neza none okay bakabibasobanura none se kibaza ati niba ari uko bimeze niba icyo gihugu gitengamaye cyagombye gufata bariya abantu neza bazava muri Denmark bariya bimukira bazava muri Denmark cyagombye kuba ari igihugu kuko kizabashimisha cyangwa bavuye mu Bwongereza ni gute abavuye muri Libya bakigezemo muri za gashora bose babyigana bashaka gusohokamo nta n'umwe ushaka kuguma mu Rwanda ahubwo bose babyigana ahubwo bajya bashaka kujya bashaka ibihugu bibakira muri Amerika muri Australia na he hose na n'i Burayi ni kuki aho hantu heza bashaka kuzana bimukira bavuye mu Bwongereza no muri Denmark kuki abo ngabo bahageze muri bavuye muri Libya kuki batahaguma kuki bahava hano ni ikibazo umuntu akibaza se impamvu bariya bavuye muri Libya bakajyanwa mu nkambi ya gashora babyigana bashaka kuva mu Rwanda bashaka ibihugu bibakira byo hanze ntabwo cyaba ari igisobanuro ntabwo yaba bisobanura impamvu bariya bo mu Bwongereza no muri za Denmark wenda badashaka kujyayo ntabwo ari ibintu byoroshye kubisobanura kubera ko aramutse ari ahantu heza ntabwo bahaguma ariko niba badashaka kuhaguma bakaba ari ahantu baza mu buryo bwa transit bashaka kandi bashaka kwigira ni uko hari ikibazo bumva ariko ibyo batwereka byose ni ukutubeshya ariya mahoteli batwereka n'amapisine n'ibitanda bishashe n'icyo za mituweli ngo bazagurira abantu n'ibiki byose ibyo bintu byose niba bidashimisha bariya abantu bavuye muri Libya bizashimisha gute abavuye mu Bwongereza n'abavuye muri Denmark ahangaho iki kibazo umuntu yakibaza rero rimwe na rimwe bajya badutambukiriza inkuru ariko zivuguruza ibyo barimo gukora pese ko niba ushaka kuvuga ngo urashaka kwakira abimukira bavuye mu Bwongereza no muri Denmark kiratengamaye uzabafata neza nibaza bazishima warangiza ukatwereka ko deja abahageze barimo kubyigana bahava bahunga la ya problem harimo ikibazo gikomeye cyane cyerekana ko uba urimo kubeshya reka ndekera aho ngaho ingingo turekera aho ngaho Jean Pierre nawe utanga itekerezo cyawe Frank Kigano cya Jean Pierre Jean Pierre
ya Edouard ntabwo ntekereza ko dufite ibintu byinshi byo kuba kwingingo gusa ikibazo cy'impunzi ngira ngo ibi bintu no kugaragaza ku Rwanda babagaragaza ku Rwanda ruteye neza no kugira ngo agende abantu batakomeza kuvuga ko n'izi mpunzi bazijyana ahantu hameze nko mu Kimboteri nicyo babashaka kwerekana muri ubundi kuvana umuntu aho wamuvana hose umujyana mu Rwanda kuko rumeze ubu mbese uko turuzi mu by'ukuri ni nk'uko gufata ikintu ukagita mu ngarani mu myanda ntago u Rwanda ari bubi yenda ku byerekeranye n'imiterere imisozi y'iki byose ariko uburyo nyine FPR yaruhinduye imitekerezo y'abantu ntago duhora tubivuga ntago yenda twajya duhora tubisubiramo ariko u Rwanda igihugu cyiza wahatura wamererwa neza nanjye kera sinari kwari igihugu cyiza burya ariko nageze hanze ntangira kubona ko igihugu ari igihugu cyiza cyane ariko imitegekere turuziho uburyo abaturage bameze gutya ibyo byose bavuga ngo bazabaho ngo nk'abanyarwanda kuba nk'umunyarwanda se ubu nk'umunyarwanda ariho ameze gute erega hari n'abantu berekana abantu bake batuye hariya muri ya muri wa kigali kugira niko abantu bakize abantu ntabwo bakize mu Rwanda nta abakize ni Kagame n'inzu ye ni bake cyane iyo rero bari kuvuga ngo abantu bazabaho nk'uko nabo bariho mu by'ukuri ahubwo ni ukubasubiza inyuma uriya mu Rwanda
ngo zabaho bakaramizwa Jean Pierre
ni ukuba mu bwo bucakara nyine kubashyira mu bucakara nk'ubwo nyine abaturage n'ubundi barimo ni icyo ngicyo babifuriza ariko ikibazo cy'impunzi ntago impunzi zose twumva ntago zijya ziba hariya zose ziragenda nigeze kumva ko n'izaba Isirayeli zose zagiye zinyura Uganda zikongera zikigendera abo bose bashaka nyine bo ariko harimo Dio amafaranga yaba yayabonye amafaranga yaya yabonye kandi akayafata kandi ibintu by'impunzi byose niho twaherekare tunavuga ntaga ibintu byinyoro no mu nteko ishinga amategeko ntaga iki ibibazo by'impunzi ujya kumva yenda Kagame afasha umuntu ati ngiye gusinya gusa ibindi byagombye kujya mu nteko ishinga amategeko abantu bakabidiskitaho bakabyemera cyangwa bakabyanga ariko noneho bagafata icyemezo cyumvikanwe ariko uri umuntu arategeka wajya kumva abantu ngo barimo baragenda bari kujya mu bintu bisa nkaho hari business ya ntuza ya business ya magendo ntako nzi impamvu umuntu w'umuprezida amenye ko ari na prezida ngo akore ibintu mu nzira mu mucyo abandi bakora mu mucyo n'ubwenda Afurika igifite ubukene n'iki hari abaprezida bagerageza kubitunganya kuko baba bavuga ati tuzanabibazwa ariko ntago nzikara gatse ko niba kazi ko aho bari aho bayobora ubuhari n'abandi binashoboka ko nabo utahaza bahari abandi ibyo ntago bajya babitekereza babumva yuko ari abantu bazayobora iteka ryose ibyo rero ntekereza yuko barimo baribeshya barimo barashuka abanyarwanda yenda bijya no gutangira buriya tujye tureba yenda naho byagiye bituruka uburyo bagiye bakenesha abantu bari bakize nka bari abarwigarana ba Rujugiro bari abamirimo bose ugasanga umuntu wari ukize wari ushoboye no kwangaje abantu yenda 120 ugasanga baramukenesheje bagize gute wajye kureba ugasanga abaturage bose bakenye ari leta ibigizemo uruhare none ukavuga uti ngiye kuzana impunzi mbese ubwo bari gukina uwuhe mukino impunzi se uretse yenda utwo dukashi babahereza wagira ngo impunzi imaze ukwezi amezi abiri ibikitaweho ahubwo ibiri gukonsoma nayo yahindutse umucakara nyine wa mugani ibi rero kandi twagiye tubona na cyane cyane tukabona n'abana b'abakobwa bajya baza kuri YouTube bagiye baterwa inda n'abo bantu bagiye bava hirya no hino bakabasigira abana nka babiri batatu mbese ugasanga ni ibintu birimo aruganiza nka kiriya gihugu ni ibintu biteye agahinda kubona igihugu kibaho kuri ya myaka nk'iyi tuba tuvuga bakajya noneho mu bucuruzi butazwi butari busanzwe ku isi wavuga ko bwari ubucakara bwa kera abantu bavuga ko bari barabuvuyemo usanga ni ingendo mbi ni ibintu bitaha agaciro umunyarwanda muri rusange bidaha n'agaciro ka FPR n'abayirimo rwose yenda wari uvuze uti bagiye gutora na zeru ntibayibona hari uwigeze avuga ati nta uzabakumbura rwose ntawigeze amutera ibuye ni abanyarwanda babyitangarije kandi bona bavuga bati nta uzayikumbura uretse ko ari umwe wabivuze akabishyira no hanze ariko n'abandi nta wigeze rwose abiko ishyiraho komande itera imbi wabonaga ko mu by'ukuri ari regime irambiranye nayo ubwayo itazi aho iri kugana ahubwo basigaye basa nk'abaresista ariko mu by'ukuri ibintu birabacika Nika Kagame yavuga ngo baramukamura ngo mu ntoki ngo amavuta ngo uyashyira mu ntoki ngo kayakamura agenda ashonga ngo kayakamura akagenda ashonga anyura mu ntuza y'intoki aba rero ibintu yagiye avuga mu by'ukuri nuko yenda hari ibyo yagiye avuga biba byo buriya nawe ibyo ari gukora ntago biri bugaruke ibyo yavuga gukamura akamura agashonga byagera akagenda yose akarangira ntago azagaruka burya igihe cyatakaye ntabwo kiba kikigarutse ngo uvuge ngo bazongera basubire kera uko bari bameze bajye bavuga bumvwe birirwe bagenda mu bihugu basaba amafaranga bakora lobbying ubu barimo barakora lobbying zo gusurvivinga urumva ntabwo bagikora za lobbying noneho zo kugira ngo bajye guhiga ntibabihagaritse ariko rero amafaranga azagera aba abandi makeya burya ntabwo rero ibyo bagiye bakora kera ntabwo bizagaruka niko ngenda batabibona iyo ikintu cyagiye kiragenda kugira ngo uzakigarure biragoye kandi nkuko nabivuze n'ubwenge bwabo ntabwo buri gutera imbere Perezida Kagame yenda n'abamwungirira agerageza gushyiraho abasore ariko abo basore se wagize ngo umutwe wabo utari gukora neza bo wagize ngo babone uburyo bakora nge navuga nti tubitege amaso ariko mu by'ukuri igihe kizatwereka ariko abari gukora ibi byose ntekereza ko bazumva ko bata mbese babwiwe ariko bakanga kumva nge niho navuga nti mwarabwiwe mwanga kumva umunsi rero bizabageraho ntago muzavuga ngo ntimwabwiwe cyangwa ntago mwamenye ndumva tuvuga ku buryo buhagije seje n'abantu bose baza kuri radiyo itahuka igihe yahereye n'andi maradiyo yagiye avuka n'iki byo bose nicyo bavuga yendo mu gihugu mbona basigaye bagerageza hari abavuga ariko ntibabumva kari agatsiko ntabwo kabumva umva ko ngo kari mu nzira nziza ariko wapi ebyiwani numva ngenda dushoje numva narangiza ngushimira ngashimira uzakurikira iki kiganiro cyangwa twari kumwe ngashimira abari ku buhanga bw'ibyuma ariko dushishikariza n'abantu gukomeza gushyiraho umuhate ntibarambirwe igihe kiri hafi igihe ibimenyetso byinshi birigaragaza Edouard nkaba narangiza nshimira muri rusange abantu bose muri timu raditahuka abayoboke ba RNC abantu bose bahagurukiye impinduka kugira ngo urugamba abanyarwanda babaho numva ari wo mukoro wacu urakoze cyane
urakoze Jean Pierre kuza mu kiganiro hari ahantu ugereranyije u Rwanda n'ikimoteri ariko nkuze neza ko wabikosoye ntabwo u Rwanda n'igihugu cyiza turagikunda igihugu cyacu cy'ababyeyi bacu kituhara ku mutima ntabwo u Rwanda ari ikimoteri n'igihugu cyiza gusa ubutegetsi buhari nibwo tudakunda kubera ko ni ubutegetsi bugira nabi abantu barahitwa babiro baramburwa ibyabo igihugu kirimo imiborogo kirimo agahinda kenshi mwabonye abantu bavuga ngo imbera abantu baha depression abantu bararwaye indwara zo mu mutwe hari ibibazo byinshi cyane muri icyo gihugu kandi harimo akarengane kenshi kabije kataba n'ahandi niho rero tuvuga tuti cyane ni igihugu kibi donc utakwifuza niba utakwifuza kujyayo warakivukiyemo kugiramo ababyeyi kuki wakijyaramo umunyamahanga wundi aha ngaha ndangiza iyi ngingo y'abimukira bajyanwa mu Rwanda ku ngufu nabonye umudamu cyangwa se umukobwa agire ngo wagiye kuri stade kureba umupira ngire ngo yambaye utuntu tuborerana baramuterura baramujyana ngo yambaye nabi ngo yambaye wenda ibintu bikoze soni simbizi si yuko ashobora kuba wongera akamurekura simbizi ariko hari isomo byasigiye kandi nanjye byagombye kubasigira isomo muri bariya bantu bari muri Denmark bashaka kujyana mu Rwanda ashobora kuba harimo abakobwa biyambarira bite cyangwa yambarira imyenda ibonerana muri Denmark biremewe no mu Bwongereza biremewe ushobora kuba waravuye mu bindi bihugu ukagerayo ukiyambarira gutyo nta kibazo gihari none ko mu Rwanda wambara kuriya bakaguterura bakagutambikana ngo wambaye imyenda ibonerana ngo wambaye imyenda ikoresheje isoni sinzi ukuntu babyita none umunsi izo mpunzi cyangwa se abo bimukira bazava muri Denmark bagera mu Rwanda bakiyambarira iyo myenda bamenye kwiyambarira utwenda tugufiya utwenda tubonera n'abo bakobwa dore ko aribo bahora batiza ibibazo bahungu nta nicyo batwara bizagenda bite bazabatambikana bizagenda bite none wumva ko ahantu ari ahantu kujya kuva ahantu ufite ubwisanzure ushobora kwambara icyo ushaka wumva rwose nta kibazo ariko icyo kintu wambaye kandi wambariye mu Bwongereza nta muntu ukureba nta muntu ugutera ikibazo wazacyambarira mu Rwanda ko bakujyanye ku ngufu abantu bakazajya bakureba kuri bana gutera bakajya kugufunga urumva dongo aha ngaha ni ikibazo gikomeye mureka rero turangije ikiganiro cyacu Jean Pierre wakoze kuza mu kiganiro na Serge na Chantal badufashije noneho dusezere no ku bandi bose badukurikiye gusa isomo umuntu yavana mu kiganiro ni uko leta abategetsi ba leta iyo bazi neza yuko abaturage babo ibiciro byatumbagiye ku buryo amafaranga bakorera atakibasha kubatunga leta yagombye kubatabara yagombye kugira icyo ikora yagombye gushyiraho umushahara afata cyangwa se ikindi kintu cyose ariko gituma irengera abaguzi ikarengera abaturage ntabwo yagombye kubatererana ngo ibihorere gusa ngo irware sembo ntibizire ku mukanda ntibagire bati biriya bintu ntabwo ari byo kandi ndegeza ko iyo tugereranyije bituma tugereranya leta ya FPR biriya bintu byo kwima abaturage abakozi bo mu banyarwanda umushahara afatika kandi nubwo ari abakozi ba leta gusa n'abandi bose bakorera amafaranga abahingira abandi abaragira inka z'abandi abadoda abubaka abo bose bakeneye umushahara afatika iyo bahembwa amafaranga ashobora kubatunga ashobora gutuma batishwa n'inzara icyo kintu leta FPR yarakimanye bigatuma rero dusubira inyuma tukayigereranya na leta zose zayibangije mu Rwanda noneho twashyira ku munzani tugasanga leta FPR ibuza amanota ibaye zero ibuza amanota kubera ko izindi leta zose zayibangirije guhera muri 1955 zose zubahaga abakozi kubaha umuntu ukorera undi umuntu ukorera umushahara uwo ari wo wose bakahora bawuringaniza n'ibiciro biri ku masoko ku buryo umukozi atungwa abasha gutungwa n'amafaranga akorera gutungwa n'ingufu ibyo bintu rero kubona leta efiri yarabyanze bikaba byarayinaniye izo mpamvu tubona ko leta zayibanje zose zirusha agaciro ari nziza kuyirusha hari umuntu agomba nibeshya kubera ko ibyo abandi bakoze bo byarabananiye cyangwa se banze kubikosa uko ananira ni ukutita ku bantu ni ugutita kuta abakoze agaciro utaha abaturage agaciro donko n'abantu bikunda bagashaka inyungu zabo bwite kandi impamvu nazibabwiye ni uko nabo ari abakoresha rero ikigomba gukurikiraho ni uko abanyarwanda bagomba guhaguruka bagashaka leta ibitaho leta ireba utwo tuntu twose ibaha agaciro igaha agaciro umurimo wabo donko niyo leta abanyarwanda bakeneye bagomba guharanira iriya FPR ikava mu nzira ikagenda kandi urumva ntabwo ari urugomo ku iriya leta yari ikwiye kuyivanaho kubera ko niba na leta y'abakoloni yaratanga umushahara fatizo kugira ngo umukozi abashe abone amafaranga ahagije abashe gutungwa n'amafaranga yakoreye leta ya FPR ikaba itabikora hashize imyaka 75 ubwo ukaba batabikora ubwo ni ukwerekana ko nta gaciro imbere y'umunyarwanda nta gaciro tugomba kubaha niba bataguha badahaje abanyarwanda agaciro badaha umukozi agaciro natwe nta gaciro tugomba kubaha ibyo ngibyo ni ukubasaba mu bwonko bwacu tukabashyira ku ruhande tugashaka indi leta yita ku bantu iha abanyarwanda agaciro iha abakozi agaciro voila naho ngaho ngarukiye mwese mugira amahoro nyagasani turi bakunda kuri radiyo itahuka ikabagena Eduwari ubategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turi bakunda cyane kuri radiyo itahuka